Sidjo Tamani, toutes les voix du Mali. Sidjo Tamani.
Ɗo yo studio Tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Ɗo e studio Tamani jaati sikke fuu wallahi hande aljumare noga e jeɗɗi lewru novembre hitande 2015 sappo e jeɗɗi yande ƴaɓɓirima silimaji capanɗe nayyi e joyyi. Meɗen tawalle maison de la presse Bamako. Sakiraɓe on compiti toon wiide horugol andande geeƴi kasara gaɗɗolle leydi meɗen ndi ɗum woni ñande aljumare nde ley hôtel nottiri teygel radisson ley Bamako ɗo, nden horugol ngol ana wondi e yarde yeeso sanne, saabi armi Mali nangui keñana yimɓe ɗiɗon cikkitaɓe tawdede e jaadinkoɓe gaɗɓe oɗo golle tañnuɗo. Nden no kabaru nangugol ɓeɗo yimɓe ana yedda haalaji ministre kumaniɗo kabaru ndenagol e leydi meɗen ndi ɗum woni kanko colonel Salifou Traoré o, saabi keñen ndu o wonnon li assemblée leydi meɗen ndi ɗum woni yeeso député en ɓe, o holliti wiide wala fuu paabiɗo ɓeɗo yimɓe ɗiɗon jaadinkoɓe wadde oɗo golle tañnuɗo. Nden sakiraɓe fa hande e leydi ñalawma keñon on kumpiti toon wiide ministre en tatton leydi meɗen ndi jiidi e wakilu en leyɗe goɗɗe ley leydi meɗen ndi. Nden no e leygal e ley oɗo batu kala ɓeɗo yimɓele kolliti wiide ɓe garan ɓe heyɗintina hoolare mabɓe fewde e leydi meɗen ndi, ɓe garan ɓe gollida e leydi meɗen ndi ɗum golleji pewɗi ko jaali e ɗiɗo golleji fuu waran fawade e ley kabaru ndenaku. Nden sakiraɓe on kumpiti toon wiide hono to Alansiri to yimɓele sappo e jetton jahoɓe joola goni mursuɓe yonkiji muɗum en ley kasara cumu ɗum waɗi nokku nottirte ɗo Ouglad hakkunde muɗum e Alger ana wara e kiloji temeɗe jetti. Nden no melinkoɓe ana e ɓeɗo yimɓele ka fa hande addadu muɗum anda ka tafon. Nden no walde sagantode hakkiji yimɓeɗe gonɓe joola ɓe eɓe gondi e fiide kala dabariji kanɗi fiyede fa ɓe laɓɓina oɗo kabaru. Nden no sakiraɓe ɗi gondi kabaruji mawɗi ɗimen jogani o hande ɗi jottino on ɗi o yo sakirke moɗon Barke Cissé, bisimilla moɗon e heɗade. Ndanno sakiraɓe horugol fa ande fa geeƴi kabaru ɗum woni kasara gaɗɗo ley leydi meɗen ndi o horugol ngol ana wondi e yarde yeeso fa sanne, saabi armi Mali nangui jaadinkoɓe ɗiɗon ley hono cikkitaɓe tawdede e yimɓele ɗiɗon gaɓɓe oɗo bonanda ley leydi meɗen ndi. Nden no ila wattude ɓe nangande fa warde e joni eɓe gondi e ɓillede fa ɓe faccintana en fa ɓe laɓɓina kabaru o no hono ɗum wurdi. Ndenno fa ɓeydorɗen faamu e kabaru o keɗoɗen Ousmane Dikko.
Laamiɓe Mali keddike ley wayde haalde fay hunde cakkite ñalawma keña e dow kabaru sikkitaɓe ɗiɗon ana e juuɗe. Ministre Salifou Traoré jaabiɗo landude député en kiikiɗe keña jiyadinkoɓe ɗiɗo ɓe keɓali faabu fay goto, o hokki taƴaral yo yimɓe ɗiɗon jam en kaɓorɗe noddirteɗe kalachnikov si AK-47 gaɗi ka bonanda. Nanɗe ɓe ɗiɗon ana dokka landugal yala ministre o ana andani ko laaɓi hen se ko o hokki kabaruji cakkite ñalawma keña miccitama. Ɓe sikkitaɓe ɗiɗon e juuɗe haɓɓitiɓe Mali ɗo Bamako ɗo goni suuɗinoɓe ilande bonanda ka waɗi nde, andaka koɓe gonina ɗoɓe jeeya, yo téléphone waddaniɓe yiitede.
Ndeno sakiraɓe kumpite wiide horugol fa geeƴi kabaru o andite ɗum woni hono bonanda gaɗɗo ley hôtel radisson ngel. Nden no horugol ngol ana wondi e yarde yeeso fa sanne, saabi ministre kumaniɗo kabaru ndenago o keñen o yiidi e député en gonɓe ley leydi meɗen ɗum woni ley assemblée leydi meɗen ndi. Nden no o facciteni e ley oɗo batu o holliti wiide wala fuu paabiɗo ɓeɗo yimɓe ley oɗo kasara. Nden no keɗe hono kanko Ousmane Dikko ko faccintan en dow oɗo kabaru.
Ministre holliti honjogol ngol fuɗɗi ila subaka ko toraka wanno ana wonda du keñe ele cakkite ñalawma o honjotoɓe ɓe andani hono waɓɓe torraka wonɓe gaddi dande. Sikkitaɓe ɗiɗon ana e juuɗe hande, o golle cakkitiɗo ana fenna hono ko ministre Traoré haalno e yeeso député en e ƴaɓɓade, o andinino ele ñalaɗe kurɗe jeeyadinkoɓe ɗiɗon ɓe gaddali e fay goto dande. E wirfade ley ñalawma aljumare nogay lewru novembre, ministre andini yo haɓɓitiɓe meɗen fuu orani oɗo commando yimɓe ɗiɗon gunoɓe hôtel radisson. Soldat sen leydi France kañe eɓe ministre maɓeedu mballi e o golle. Ministre o holliti wiide hono haɓɓitiɓe Mali ɓe kolli mbarkanaku e golle fayse mimse ana e ley adadu heddiɓe hen ɓe, saabu yo nogay ɗiɗon keddi hen waɓɓe torraka ana. Ɗum e tawede ministre o holliti wiide adani e golle yo ardade e asgol siriji ɗum tan wawi rende yimɓe kañum e jawle mumɓen fa so torra gokka ana waɗa darane ko yaawi. Holliti wiide du gollirde heyre darantode haɓugol e torraji waran uditede. E ley onno dabere hono haɓɓitiɓe meɗen kañi e laami ɓe ɗum ɓe fuu garan wallitanede ɓalal e ley golle ley wallirde ɓe kaaki gollirɗi fa ɓe keɓa no ɓe ndenira. O golle ka fuɗɗi jaati e ley haala colonel Traoré. Natugol e yaltugol ley leydi ndi haɓɓitiɓe dokkete kaaki fa ɓe keɓa no ɓe kaybira do fewri.
Nden no yontere hande ko oɗo kasara waɗi ley leydi meɗen ndi, nden no keñen ministre en tatton leydi meɗen ndi jiidi e wakilu en leyɗe goɗɗe gonɓe ley Mali ɗo e manggal muɗum. Nden no ɓe kolliti wiide e ley oɗo batu ɓeɗo yimɓe ɓe heɗintini balligu maɓɓe fa yottoyade e hoolare maɓɓe fewde e leydi meɗen ndi. Nden noon ko jaali e kabaruji ɗi fuu nayorike e ley banggal ndenaku. Nden noon keɗe kanko ministre kumaniɗo kabaru hakkunde leyɗe Mali, hakkunde Mali kañum e leyɗe goɗɗe o, ɗum woni kanko Abdoulaye Diop o, keɗe ko haali e dow faccitago Oumar Waygalou.
Les partenaires ont salué
walloɓe min ɓeɓe jooti min sanne wakkati joni hono anniyaji ɗimin kollile hen ɗi fa yettoyo ko soldat siɓɓe kolli tiɓɓorako mumen ley ɗiɗo golleji. Ɓe gaɗi sababude soɓe comti toon yonkiji kewɗi. Ɓe jooti laamu o fuu wakkati joni honno wondi hokkirde kabaruji ɗi no fewiri. Min gaɗano min gatta duyalla ɓeɗo yimɓele e mbawi warde ɗo amen ɗo tawe e mbawi jottinde hakkillaji mabɓe babirte du banggal soldat
particulier dans le domaine de la défense.
Nden no sakiraɓe hooreɓe diina alsilamagal leydi meɗen ndi ɓe heeƴi ke ñoloma hannde o wadde duwawuji tendiniɗi fewde e yimɓele ɓe yonkiji muɗum e Moursa e ley oɗo kasara. Nden no landiniɓe oɗo duwaw ɓe kolliti wiide ɗiɗo duwawuji ana humani faabade kala yimɓele ɓe sakiraɓe muɗum en keddi e ley ɗiɗo kasaraji. Nden no eɗen duwanoɓe yo tomɓuran ɓe ga. Nden no sakiraɓe kollite men ko woni mijangoji moɗon dow hello amen noddirtego page Facebook Sidio Tamani ngo. Sakiraɓe kumpite wiide yuɓɓo inɗe kasara gaɗɗoto hara mayni to o wala fuu ko ɓeydi e kasara o, saabi addadu nantinaɗo sakitiɗo nantinede o on tan woodi. On addadu facciti wiide yimɓele malinkoɓe temeɗe taton e jetton goni keddiɓe e oɗo kasara, taton barmi capanɗe jeegon e nayon majji jiitaka. Nden no heƴaɓe fedde sagantode ɗum woni fedde wondude e dartude yimɓele majjuɓe ɓe. Fedde nde hono heƴaɓe mabɓe jottike to hara mayni to keñen. Nden no hooreɓe fedde nde ɓe kolliti wiide ɓe garan ɓe fuɗɗita golleji mabɓe ɗi ley yonte. Nden no sakiraɓe kumpite wiide to Alangeri to hono yimɓele sappo e jetton jahoɓe joola goni mursuɓe yonkiji muɗum en ley kasara cumu. Nden no ɓe kolliti wiide kollitiɓe wiide malinkoɓe ana e ley ɓeɗo yimɓele mursaɓe, ka hono walde sagantode hakkeji yimɓele gonɓe joola ɓe. Ɓe kolliti wiide eɓe gondi e fiide kala dabareji kanɗi fiyede fa ɓe jiida e ministre Mali kumaniɗo kabaru yimɓele gonɓe joola ɓe fa ɓe keɓa taƴural wiide malinkoɓe ana e oɗo kasara na wala. Nden no kanko Ousmane Diarra o hoorejo walde nde keɗe ko haali e dow faccitago Ousmane Dikko.
Ka kasara waɗi nokku ɗo jaala e mawɓe to nokku ɗo ɓe nanga soɓe udda en cas sifa hono kasuni. Joola e hewɓe ƴaɓɓorike nde nokkure paade mabɓe wirfinede ɗo ɓe ƴuurɗo naadu paade mabɓe ƴaɓɓinede yeeso ɗo ɓe immaniɗo. Hecciki wattu 6h beete cumu waɗi ley nokku o, yo sappo e jetton yuruɓe ɓaleri leyɗe sahara ɗe keddi hen. Ko wemmini joni o yo hoto ɓe jeeya ley leydi sahara hondiɓe yiwata. Won kabaruji biiɗi yo malinkoɓe kañi e jeeyaɓe Sénégal ɓuuri hewde e masi mbinaɓe ley cumu o. Kon jaali ana gonda min kaltida e ministére joola e Mali faamen lando yalɓe keeɓi famande so malinkoɓe ana e ley ka kasara. Union européenne et gouvernement Royaume Uni et leydi Suède goni babatoɓe studio tamani.
Nden no sakiraɓe ƴeewoyen ko woni e ley région ngaji meɗen ɗi. Nden no e ley kabaruji région ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran to kayto. Ɓe kolliti wiide usine unowo uditi toon keñen. Nden no ministre Mali kumaniɗo kabaru usine ngaji kañum e jaagu o, kañum hokka teddengal muɗum. Nden no o usine omo hani unude, omo wawi unude ko foti tonne ngaji temeɗiɗi e capanɗe nayyi ley ñalawma. Nden no fa ɗiɗo golleji yuɓɓo ana hani ko tawe ko ɓuuri yimɓere temedere capantati jetton kani gollude ley gollirde nde. Jawdi gattadi e oɗo golle ana yaaha fa e milliardji tati kalisi CFA. Nden no sakiraɓe jaran motti suudu Baba to ɓe kolliti wiide ONG noddirteɗo Soltis o nantini jaabuji heeƴo golleji muɗum ɗi ɓe gaɗi e ley duuɓi jeegon ɗi. Nden no laamu motti o holliti wiide kamɓe eɓe belti e ley ɗiɗo golleji fa sanne, saabi ko jaali e ɗiɗo golleji fuu nayike e ley banggal faabade yimɓele cawuɓe ñaw sida o, kañum e faabade sukaɓe ɓe heyɗere goni e muɗum. Kañum ɗum woni ɗiɗo kabaruji nantinama toon beete hannde. Nden no sakiraɓe keddo toon fa hannde e ley laamu motti o en jaran jenne ɓe kolliti wiide bouché en jenne ɓe darti hono bouchére mabɓe nde udite, saabi oɗo nokku o mahama ko yaata lebbi hannde. Nden no yimɓele sagantoɓe on kay fina tawa ngallure nde kamɓe dartuno bouchére nde udde, saabi ɓe kolliti wiide nden no maadi bouchére nde ɗum taɓata ko sariyaji maadi ngallure mabɓe nde ley ko nayi e ley banggal fina tawa ngallure nde. Nden no sakiraɓe en timmidiran kabaruji ɗi fatu kayto e mbifitan toon kasen, saabi ɓe kolliti wiide pompe dokkowo ndiyan ceni ɗan pompe ley gendi noddirtedi séro ley laamu kay o pompi o boni ko yaata balɗe hannde. Nden no ɗum laatike sababu ko foti yimɓele ujunaji nayyi goni ɓe keɓata ndiyan ceni ɗan. Nden no ɗum waɗi so yimɓele toon ɓe dardi waɗi wullitago fewde e laamu o fiya kala dabare ko wahani fiyede fa ɓe landina pompi o ley watti jawɗo. Nden no sakiraɓe ɗo kaddaten hannde e kabaruji meɗen ɗi ka pati jeeygoy. Yewtere meɗen nde ana heddi.